la kwaZulu Tewane
welikhaya
likhaya
nasisimanga welikhaya
kwaZulu Tewane
ejika esa isindlu
kwaZulu Tewane
welikhaya
likhaya
nasisimanga welikhaya
kwaZulu Tewane
ejika esa isindlu
Kwalasilani
simbi mawethu
asikuduke
masithathe intonga siye kusangoma
ayanconywa
amaxwele ngobuchule kwelase zimkhulu
masikuduke
masithathe intonga siye kusangoma
ayanconywa
amaxwele ngobuchule kwelase zimkhulu
Ndavela
emandla nephephandisinga emanzansi
Ukumna
Yicinga ngawe wesithando sam
Ukumna
Yicinga ngawe wesithando sam
Ukumna
Yicinga ngawe wesithando sam
Ngoku
ndifuna wena
Ngoku
ndifuna wena Ngoku kawulezi uqithe pha ekhaya kumama
Ngoku mna
Ndicinga ngawe wesithando sam
Ngoku mna
Ndicinga ngawe wesithando sam
Ngoku
ndifuna wena
Ngoku
ndifuna wena Ngoku kawulezi uqithe pha ekhaya kumama Ndavela emandla nephephandisinga emanzansi
Ukumna
Ndicinga ngawe wesithando sam
Ukumna
Ndicinga ngawe wesithando sam
Ngoku
ndifuna wena
Ngoku
ndifuna wena Ngoku kawulezi uqithe pha ekhaya kumama
Ndavela
emandla nephephandisinga emanzansi
Ayi
Kanyisa ngosi kwela ngithe mnambithi